janginoɓe liigotoɓe fuu diga hande Niger positi joɓoyte ɗe ɗoñeme noon jomum tawa naade ɗen reedu leydi non. Ɗum woni laawolgol ministére kawjiɗo jawdi leydi Singi. Hano no Idrissa Kane ardiɗo Niger positi haaliri ɗum laawolgol nafowan janginoɓe liigotoɓe sanne.
La bancarisation
non yimɓe joɓirte nder bankiyal laabi kewɗi tokkete arande de ni inɗe nimɓe bindete dow ɗereji e toɓe tawa hande wiide no tefan waɗa dima jobdi golloɓe liigotoɓe ɗum ɓooyan ɗereji ɗin puɗɗirta kena nder lokkoloji ɗin gina ko yehe to sarusi kawjiɗo jandeji ɓo région o wara to ministére nde ɗum do say ɗereji ɗi jaare ɗo mba ko ɗum da no yottoto jeetati ma sappo lewru ndu ko dimma jobdi ndin waɗe amma hawtade e gollal ngal min cigili e ministére hawjide arzuku leydi nden ɗereji ɗin no gattete ley ordinateur ko wurtinta inɗe himɓe ɓen dow ɗereji heɓa seni golloɓe gomnanti ɓen no joɓɓe fuu ɓe joɓide e janginoɓe liigotoɓe ɓe.
Niger positi no woodi golloɓe keƴuɓe noon fuu nder reedu leydi o watta janginoɓe liigotoɓe ɓe joɓama.
Min puɗɗira ñamay heɓa ɗum sigilire no woɗiri illu jaango duumi gaɗa jooɗa kaalen dow jawdi ko gollirte nder duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ɗum min kaalan dow saɗormaji e golle dowmuɗe Niger poste misali filla himɓe heyɓe waroɓe koƴe ceede nder mum ɓen kamɓe golloɓe liigotoɓe ɗum to golloɓe ɓen kaani ɓeyde du min ɓeydan ɗon ga hande miɗa andi dima liigotoɓe ɗen no wontiri nder leydi ndin fuu woɗi du miɗen paami le région to ɓe ɓuri ɗudde ndenne min gattan gollitirɗi kanduɗi heɓa ɗum waɗire no woɗiri
ɗume woni ɓeydari janginowo liigotoɗo nder iri joɓol Niger postugol
nafakka ko tawa lemu ni woni ɓe keɓan jobdi maɓɓe nde handi e ko yaawi ɗiɗaɓel ngel ceede desol ceede nder bankiyal ngal du buuɗi hamre ɗum ummoto e maɓɓe seni ceede ɗen no ɗuuɗi yarte keme jeegom ma keme jeɗɗi ɗum ɗo janngino liigoto on no yiyan ɗuuɗalla muɗum kañƴum waɗi ko kamɓe kay buuɗi hamre tan woni ko ɓe joɓata tataɓel ngel nde ni joomum no yiɗi sodde guineji pamari gon min koytinana ɗum ka non joomum no yiyan nder desol ceede ley bankiyal ngol ɗum woodani ɗum koyirdal sanne.